usiamini kila neno ambalo mchungaji anaongea. Ilhali tunaweza kwamba tunaweza kuwa tutakuwa tunawasikiliza na kuamini, ni vyema pia wewe mwenyewe ujishughulisha katika kulisoma neno. Hata kama wewe ni mshirika wa kanisa, tafuta nafasi uende ujifundishe theologia, na masomo hayo yatakusaidia wewe mwenyewe.
We are praying that we will remain moderate and not radicalize the people, but to allow the doctrines to be taught well. We are again the Shakahola Menans and the things that happened in the coast. We are praying that we will come to a stop of such vices that are not biblical.